Yam yam.
Star, boss, events.
Oh, yeah,
is my ex-boyfriend.
Yeah. She's my ex-girlfriend.
Medi events, magic promotion.
Shady, oh.
Flash.
Aka katoto kanipa.
Nyama, kunyama, nyama, kunyama, nyama, kunyama.
Kama jaba.
Flash to flash, flash to flash, flash to flash.
Aka katoto kanipa.
Nyama, kunyama, nyama, kunyama, nyama, kunyama.
Ai baba.
Katiti, baby chichini. Kana teleza kama kasabuni katingo. Baby ngongongo. Kakanzanga kaeke ngongongo.
Shiseki ya chumandani. Yamenipanda haya mashetani. Shiseki ya chumandani. Tusitoke hapa pa borodani.
Signorita ukinyita ukanyisu na ngegita. Ngomulirwe magarita anganache generator. Ilebu baba na nyota. What is wrong with you?
Flash to flash, flash to flash, flash to flash.
Haka katoto kanipa.
Nyama, kunyama, nyama, kunyama, nyama, kunyama.
Kama jaba.
Flash to flash, flash to flash, flash to flash.
Haka katoto kanipa.
Nyama, 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 kunyama.
Biwanja au kansemeja mubulungi bwa wenkweka semela. She walk like a queen, she move like a queen, she move like a moderata. Onini western bona elebu fire them dada tuva hule pakabu. Baby wanja think shani pakajin. We say I say she move like a queen. Fire girl you put mon fire. Fire them dada think again I gonna fire. Aba kukuana baby weba lope. Ati aibi ne western boy.
Fire
flash to flash, flash to flash, flash to flash.
Aka katoto kanipa.
Nyama, kunyama, nyama, kunyama, nyama, kunyama.
Kama jaba.
Flash to flash, flash to flash, flash to flash.
Aka katoto kanipa.
Nyama, kunyama, kunyama, nyama, kunyama.
Ya Rihanna na mao murenge wa wengi woka Juliana. Ukanyi humbe wasi wasi benga marijuana. Uwe mibe haleluya mbina yingi mbe hozana. Bulichire baritwe bukira tukanzana. Situlinga bali ya bajaba kalo wana. Gende handikesha nyimbusi kakuwana. Na melody na heli tukishare mberana.
Otantanga, otandomia. Kilo kyo wala siyani tupikole. Siyana wetu bineni ledu. Ledu, 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 ledu.
Anjanga malia, anjanga malia, anjanga malia.
Flash to flash, flash to flash, flash to flash.
Aka katoto kanipa.
Nyama, kunyama, nyama, kunyama, kunyama.